Najishuku ni paranoia junko kinduku. Akina huru, saim na zoza jo lakini aiduru. Sitko mukuru, daily atulali juu ya manduru. Panyonga mokoro, wale wale muitanga ndugu. Yo, niko wera kwa muindi kwanzia ngwari mpaka usiku. Shaidu kitu ofala sana juu ya kakitu. Hakuna difu, watu wetu jo na kru hafifu. Wafunze kuona through na kujidefend kimaster chief. Bado my youths wana idolize wana siasa. Kuna mafuls wali marikus wengine sianda. Big up kwa mambus wote wenye waneza eka masansi. Tunakumbuka mata kuna task moja shaili anja. Saina liaja I make sure ametua vijana kwa slums. Serious wa kwa zazi wetu wanajonga si rap. Siko strapped sijashika gun. Red, black na green inua juf like your mother. Nairobi, Nairobi, Nairobi to the world.
Dealer. Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke.
Sindo wale watoto wa korofi the loudest kwa ploti. Kijana landlord ya uski ndo ananulianga wapangaji Sony. Niko na 3-day notice ati mindo wanejaza motive. Kiateka pigwa coffin kone kwangu bila kubisha hodi. Driller mbaka kwa ngozi, looters kushinda wajozi. Ringa tu kuingia rodi, atulali ya luta kasogi. Utatoka majozi, tukishia upate una kitu kwa pori. Show majozi, sina doa kipitia home chane na John. Gava intaka kuni cross, jua TSU ajawi support law. Neighbor ati ana report, ajui Kenya ni ya corruption zone. Wise man kama Solomon, mambo ya moyo josi watu force. Right man nimeyacha home, juni mzito ebun pigi phone. Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Nishow na bilani kuhaya silaha ndo stakabadhi na require. Steps zangu za kijiant watu nili help ndo wanaleta defiance. Money maker bila ta advisors na shanga wanabonga nini backbiters. Weni hater ndo manoko required wa mama wame pump ass na madiapers. Ati wako wapi? Where? Wanabonga nini? Who? Ati wako? Lakini nini? What? I play blind na wakichefiti bila njiso. If I never leave you, life pia ni siso. Mrembo napenda ni kifo. Kifo, kifo, uzo mini nani? Mkora, kwa gang na mwanamke na rumia mtu wake. Wivu kina nani, malizao suwa pora. Bet easy street must mean changamke.
Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke.
Yo, in the city I step like that. Mountain mover in a flesh and blood. Monday we blessed and bad. Wolize ni wakanja ni pesa ngapi. Don't say none, don't fuck with popos. Boom play money, invest in gang. Mbia uma fan, mi spendi mamboto. Uneza kula phone na sezi ban. Ala, ukinyono na stama. Ulida niska, kumbe niskama. Bado umejam na angori ni ajana. Usikujeka ujajipanga. Big one getter, ganji wapone. Ndiyako kaheta, wapi kwa comments. Squeezy sini raisi wabonge. But to kimit weni mighty, I promise. We don't fuck with the pagans, ni heri we say none. Whenever they pay us, me and my peers, we share in Anjera. Kwa show letter Hennessy Vela, na big bati girl in Adera. Word to my parents, Mandela they're jealous.
Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke.
Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki kinagonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet easy street must mean changamke.
Drillers, drillers, shout out to drillers, man.
Ayo,
man, a driller, yo. Kama unajua mkondo, tufollow exilo. Sa ingine si wingi ya molo. Mono stereo, atujali, si bora tutu rekodie vocals. Photo moto, highlights, adi squeeze wana pose kwa koto. 911 wana more calls ya mwisho youth wale nyuri ya mokoro. Pa, 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 manduru si uzisikia, tukujua niwezi. Labda ntia konditni anapigwa kimechi. Life kwa tips ni crazy, kuna ule underage alipatiwa ukedi. Radio notch, situ kitokea iteni mavedi. Ausikia li fire, naka hata, tukamgeuzia, saya kolangata. Body cops fast, mtaratara, siya tunatime ya mangata. Uongo unakata, utacha kukana, na unauna luga ya makanga. Dexter ili maru, asema kukacha, kadera liepa mambanga. Patrol, patrol, kwa ndege, baru, nataka njo. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Knock, 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 sato, kupipu na una disape and mido. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Patrol, patrol, kwa ndege, baru, nataka njo. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Knock 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 sato, kupipu na una disape and mido. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Yo, yo, walidhani mini John Kiriamiti. Ilikuwa nifungue, but wangenishika. Kitchen ya kiti, split kwa meza. Au sio kwa bribe na tenga, sini lipigwa, sogi alirenga. Black Eyed ya napandisi ya Ray-Ban, labda swaga mana fichareda. Naibaja nali niandalia poeza, dick ndani ya pussy drill na direngwa. Maybach misi kuwa na pesa, saina manifestu kituka Maybach. Dota ka Leila, so Kim Cross mangumi, ngumi ka payback. Raruka ka Taylor, area flani mwere anatepo na ketepa. Nafta kuipepeta, make sure unambio yo BC uleta. Pereka pereka, unajionanga mzinku mbewe ni heta. Makolo kwa mrenga na kuna jeshi mechafua blinga utapenda. Nasijeo na mkeka tangu Ramza but jana yo. Nipenda. Patrol, patrol kwa ndege, baru nataka njo. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Knock 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 sato, kupipu na una disape and mido. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Patrol, patrol kwa ndege, baru nataka njo. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Knock 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 sato, kupipu na una disape and mido. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Bearing and forwarding missi muizi na komba kwa pole. But with a gun pointed at your head. Na ukenza za uhire unachapa kwa face. Gone are the days, gone are the days, gone are the days. Kuna bombo kiset yeah. Healing of a nation, squeeze ya dikarawa na ingizo kwa chain.
Right now, me feel I like a kite. If a boy by a liet yet chalings tonight. Right now, dog, me a will fi kill. Man a drill and pepe la show them how fi drill. Right now, feel I like a kite. If a boy by a liet yet chalings tonight. Right now, dog, me a will fi kill. Man a drill and pepe la show them how fi drill.
KPC kwa anda wizara ya giza. KCSC atai kunsaidia. Patiently na webi ya saa sita. Selemedeoza tamwezi sikia. Ingizo kwa choo msafisho matimba. Jina driller nina buzz mingi na flow kushinda whiskey river. Soda kidogo angushwe molem, tumuite fallen. Sick off na ntaka spiro. Doki alisema patiwe porrit. Macho litoka kwa socket. After beach aumoke na tokens. Make it rain drop usiogope. Mama kufuwa taka mazio kote. Mtembea na shang tao na sikuzi wadi shang tao. Najifanya D.O.P. alafu na kula studio menjo zao. Mnisa miuchafu wakua wadi squeeze miurekodia kwa hao. Bili ya watu tao na lipa na tao. Unaweza tani ni ngangu. Orinji kaza bangu. Jokes on you. Nilitemewa madu. Wakata ingori yangu hata ina soup. Back to basics na paper. Nikisikiza rest kwa show ya undu. Altaka quicky nikamshow room. Makanza ubichi nikamshow loop.
Indo paper nimekam round 2. The hotter step and kiss step 1-2.
Rada.
Wada bomba rasklat you mean star.
Wada.
And nobody can access me seska. Nona uno can contest the tester. Dem expecta I vex the inspector. But in vector when the beretta. Bim bim. Be
inside wild and wicked. Young in a we are thugs, never run with it. Rolling at the night like them are some cricket. And bossa boys fine, nobody who know did it. Shell it and done, make a blood clot go out to run, run. Let me the sound of the gun. It's another shot under the sun. Deep down in the slum, it no funny, cause we have no fun. No, SLR says coffee crumb, when it beat, it no sound like no drum.
Charge it, rise up the rifle. Right now, don't wait for nightfall to the rival. Go and read the Bible, suicidal. Try this with title, we not idle, cause a life a cycle, and we stand tall, like galvanized girl. I the same one you call your wife or my girl. Stay up and wait late night for my girl, cause she love this she fall when I ball. Fully says, so she listen me cute from Tidal. Global, now we style them tribal, and we italics them tight like Sisal.
Bim.
One link one other, and be a gaba legalize water.
Clearing and forwarding me see muizi na kumba kwa pole. But with a gun pointed at your head, now kenza za uhire unachapa kwa face. Gone are the days, huna bombo kiset. Wada, healing of a nation, squeeze ya dikarawa na ingizo kwa chain.
Right now, me feel I like a kite. If a boy violate yet shillings tonight. Right now, dog, me a will fi kill. Mana drill and pepe la show them how fi drill. Right now, feel I like a kite. If a boy violate yet shillings tonight. Right now, dog, me a will fi kill. Mana drill and pepe la show them how fi drill. Right now, me feel I like a kite. If a boy violate yet shillings links tonight. Right now, dog, me a will fi kill. Man a drill and pepe la show them how fi drill. Right now, feel I like a kite. If a boy violate, get your links tonight. Nah, dog, me a will fi kill. Man a drill and pepe la show them how fi drill.
Man a driller.
Bim, man a zessa.
You know say how the thing go.
One link, one order.
Like a boy legalize water.
Bim.
Yeah. In a the nation.
Yeah, man.
Out of 254, full of skill them. Take a joke 7.6 to a drill them. Man a driller.
In 1952, the British colony of Kenya was thrown into crisis by a gang of freedom fighters called Mau Mau. They vowed to free Kenya from colonialism at any cost.
This the new Mau Mau. 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 This the
Naichoma kitembea, kuna siku ni Monaco police post kimemea. Metoka tuku nego na police ateme arifi yangu kimemia. Memo ni ujwe geto zote East Daily lazimanga kimelia. Bade unasikia mamwili woshe ziliokotwa kisoronya kisirian. Tukolika tunatingika, handa silikatikia thika. Destination, dead and kima, the street ndo tunafa kufika. Hakuna kupumzika, next upate uko juu kwa milima. Nasikia bado sons and daughters wanapigania mali ya mirima. Waro hiyo itote amezaliwa tena, naitwa General China. Wakitufuata tunawaingiza, uko kwa rasta close to makina. Tuko na teaching za Field Marshal, cheza na landu kutuna kufinya. Dream ya Mkenya ni kuwa mdila. Revolt ni ya pili, only this time tunapigana kiakili. Simi, yu tuko na power ya mziki, si lazima tuinge mitini. City, iko under siege, tumezungukwa na ma Chinese. Mestin likuwa mtafa, nilikuwa navuka na watoto watafi.
This the new Mau Mau. 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 This the
check it. Tulikuwa kidi na Salim pale backseat tangu enzi za Cartoon Network. Gana so mbaya sansi anakushikanisha na tarumbeta. Another one bash the dust mkona na baka kiteta. Patena ndemi pale mo Kenya sing ancestral prayers, yeah. Dayo, young black king on a mission. Nimekuwa underwater, belly of the beast, nuki break this chains in a system. Hakunaga gang, hapa ties ni sacred business, yeah. Mention my name to wangu, skiyo ni sacrilegious. Nimetoka long line ya kings and queens, toka Kirinyaga gadi misri. Wakisukuma gama, farasi, mapunda, mina kamtru na kibenzi. Boy chala lishaji sahao, mpate pale zabe, ameshikilia kibeti, Premium Kenya in a daily daily. I was always on top of the clash. Now I'm in the top of the game with a mystery. Squad game too popular. Vitu mu fanya ni chini. Golden touch, wanna need dagger, messenger damn or DJ.
This the Mau Mau. This the new Mau Mau. This the new Mau Mau. This the new Mau Mau. This the this the new Mau Mau. This the new Mau Mau. This the new Mau Mau.
Man a driller. Niko na rip up antaka kuacha pia jo. Skiza. Best ya mechambua na kuna lot of great ideas. Pata na kutuki so ata do what? Kuwaibia. Naongele about my peers. Walikota do sit last year extremist. Wata jipa.
bila izia Beshta mechambua na kona load the great ideas Pata na kutuki sota do what? Kuwaibia Nongele bought my peers walikota do sit last year Extreme istoraji bila izia Voja sal toka home Friday ati kuenda mosque After swala kabaki nyuma jumtana kuplot Shake ya limone uruma kamuliza kwa no strong sina do na mtajwa na kuform Nimesome upilot na naonyeshwa tikuna wera song Soka unarada inshallah inshallah nishkanishe jo Nimechoka kubaki home familia yangu joint akado Shika namba ni hala kauko radio There's no need for you to suffer alone We are here bro Anko yangu wako na do lakini atezi nipati alone So ndo mana ntaka kuenda bro dama yo wera song So the man nataka kuenda bro, the man yo wear a song Hours turn days, weeks to months Months still stressed, he almost collapsed Extremism in his brain, he don't give a fuck He just needs some space and money to bounce back Daily amekua posted block, akimidi kwa Chicago Anaona it's not easy though, especially akifikiria mob Aliuzanga tropical, akaona yo biza inagado Kila time anafikiria venye, ako one phone call to song Beshti amechambua, nakona lot of great ideas Pata na kutuki, so ata do what? Kuwaibia Nongele bought my peers, walikota do sit last year Extreme is kutaji pa 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 Bila isia, beshti amechambua, nakona lot of great ideas Pata na kutuki, so ata do what? Kuwaibia Nongele bought my peers, walikota do sit last year Extreme is kutaji pa 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 Bila isia, alikuwa depressed, akapigia shake, kufollow up ile case Ikitu si mambo na race Ama dini ningoria state Alimpati appointment after prayer Friday same same place Ako anelewa tiaka bort potea without a trace In the name of prayer Faith pia kakelea Kambiwa trip ya kwanza to Somalia na fake way December Kapatiwa kaki chweza kwanza ndo atiache familia yake better Akaanza kujita mjaidi na kutuambia venya na sepa Sayako ketepa Masuruba tuwezi teta Kangeta kila mtu tunaona vile amepenya Tukumuona after a while until tukamuona kwa crime Organized na Shababa Kajilipuwa twist demise Yo 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 Wada
Asun April, you kill this track
Kila Ulibaki home Tukaingia mboka kusat photo Ukabaki broke Kuingia round kwa bebe ya mto Saicheki bro, ulikok na uka miss Joe Saicheki bro, ulikok na uka miss Joe Ulibaki home, tukaingia mboka kusat fodo Ukabaki broke, kuingia round kwa bebe ya mto Saicheki bro, ulikok na uka miss Joe Saicheki bro, ulikok na uka miss Joe Full of jokes, we see gangsta set up shop Rudy Rico Pull your socks, we ni mjanja leta do tunde diplo Funga ndom, piwa shasha make sure jomo za kio Sunda ganja kanja mbanga na uto na uto za kilo Steve wali njali madongo juati mispendangi madongo Ona ya kadai as no more juati nili smash ni kadoro Lim shows fanyangi pillow talk unapewa shot na unenda home Tulikuwa na pillow block drive by shows na watu waka doze Hesabu lost bro lakini ukibeba mtota lost Pigwa msumari kwa cross ulko unajia una Jesus the Lord Yo kitu na kuanganzito yako ni simple kwa hivu ni mbo Kwa video mkona prop in fact ustoke ya laugh and drop Doze chini, doze chini, chini yo Boss nini, boss ndaka chingi yo Ulibaki home, tukaingia mboka kusat fodo Ukabaki broke, kuingia round kwa bebe ya mto Saicheki bro, ulikok na uka miss joke Saicheki bro, ulikok na uka miss joke Ulibaki home, tukaingia mboka kusat fodo Ukabaki broke, kuingia round kwa bebe ya mto Saicheki bro, ulikok na uka miss joke Saicheki bro, ulikok na uka miss joke Sioni fiti na una dim ama na una cream Sichoche kwa risa lafu mtafuka keja mjalipa bills Niko mas team, kidaban poison mecho mas slim Knowledge si free, talipia na attention Choma kispliff, ndo punguze yo tension Beshta lipita terror, kenge indaka meficha ten bob Tapita ima teso, kwani ni kesho Unashoot watoko na lessons to kill My day na bidengi pia unati GK na penangare yei kipri Snaga beef But kaina bidi wa nisa wata bleed Niko na AJ kwa block na chora vilenda smamisha ka plot Nileke wa mchele kwa tot Zangu zikashika mindo nikawa rob Ulibaki home Tukaingia mboka kusat fodo Ukabaki broke
kuingia round kwa baby ya mto. Saicheki bro, ulikok na uka miss joke. Saicheki bro, ulikok na uka miss joke. Ulibaki home, tukaingia mboka kusat for door. Ukabaki broke, kuingia round kwa baby ya mto. Saicheki bro, ulikok na uka miss joke. Saicheki bro, ulikok na uka miss joke.
Yeah, 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 yeah. Wrong rende.
Tundura mamblei ama.
Alex Bar.
Zoza Nation, yo. Mana driller, check it. Turn me up, man. Yo. Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwezo maklub, madingo wa smart na kunyo kwa shifla. Yo, nasike mekaribia kura. Akunda baro miaka tano, sewa naturushia mfupa. Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwezo maklub, madingo wa smart na kunyo kwa chupa. Yeah, nasike mekaribia kura. Akunda baro miaka tano, sewa naturushia mfupa. Tupate juu ya ndom na chrome, in short tuko in high spirits. Wanakuwa do sana mto, waka wanawish mgekuja wawili. Cinema homegrown, ata kwa TV, si wana KBC. Kuna siku nimeuliza Alexa, kana jua siri, akasema zi. Yo, dili kivana silit. Drink ilitepua, master liekua chini na Guinness mbili. Mgema linena, usiene na mrenga bigi, kushinda hari ya mugithi. Atunanga kichana, nyole tinazia chilenga chini kama mungiki. Naona maridhesta kwa chibide na kikalio sit. Githeze upigwa kike, shwake unasikia volti konil. System si upiga biza, bit na chill na squad ya D. Yo, man dem hivyo ndo alijua kwa pin kwa streets. Uko na gun, na una badge, aje. Tuko club lika ime run, tuko stranded, yo. Wapi mshande, you tu wa mange, End month naija come, watu wa shandwe, Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwezo maklub, madingo wa smart na kunyo kwa shifla. Yo, nasike mekaribia kura. Akunda baro miaka tano, sewa naturushia mfupa. Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwezo maklub, madingo wa smart na kunyo kwa chupa. Yeah, nasike mekaribia kura. Hakunda baro miaka tano, sewa naturushia mfupa. Mareunion zetu, si upata nanga tukienda ingata. Stone yangu ya kwanza, miukumbuka nkichulia Biafra. Mama Gava, hakun bamba nje dukanganya nkaingia kwa ngasa. Inaitoba diving na sibongi sana, this nitakuwa valga. Modi alimwambia ye washiki kitu ya ushika tumkia. Kufika 16 hakuwa ishika pitu alishika tumimba. Amina ye waminia adi anageuza teacher mpinga. Alianza kutupima kakua politician sayi amegeuka kila. System sayi adi lao na kipatiwa ganja na diste. Niteka uko na kitu sarifizo bangi tuive. Mdila alichuja kufika mtie chami upata mdila alifunga. Mdila alifunga kufika mestin meiva mdia kanchuja. Uko na gun na una badge aje. Tuko club lika ime run, tuko stranded, yo. Wapi mshande, yeah. Yutu wa mange, End month naija come. Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwezo maklub, madingo wa smart na kunyo kwa shifla. Yo, nasike mekaribia kura. Akunda baro miaka tano, sewa naturushia mfupa. Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwezo maklub, madingo wa smart na kunyo kwa shifla. Yeah, nasike mekaribia kura. Akunda baro miaka tano, sewa naturushia mfupa.
Yo. Come on man, move. Don't play with the gun, kautaki kushoot. Bado na cruise na tom, mission impossible kudai consume. Nas die kus, no, brali niambia last time alidoof. Mbele hakuna kitu naona, mina my guns ta go back to our roots.
Ingisha don't put them wrong, ni mwagia di logics. Nirekwa laki hit them wrong, na you see ni erotic. Ingisha don't put them wrong, ni mwagia di logics. Nirekwa laki hit them wrong, na you see ni erotic.
Nili slide bila maganda, sema kuwa tamu mbaka nkakwama. Karibu, next time alikam na beshte yake neka kwa swara. Si maringo ni Egon, limsho venya na katu siyadhika manga. Heri ni kue single, badala ya kuishi na drama visanga. Trauma tangu childhood, makops walikamo kasprenda niya hood. Insomnia tangu high school, jiulize mbona miulala kwa stu. Me and my crew, chenye siu rap no chenye siu do. So tukiwanga juu, ustuangusha unatuaribia mood. Autaki kuona boya kikuwa rude, yeah. Watu wangu wapanga daga walimadiwa mada ndo mtatu ikul. Utaingizwa njeve na njege, finyo makende adi wane blue. Usiguze mdengebe shtege, kautaki kuenda jela kuchute.
Sai tumesota na kocha alituonyesha tomoka na soka. Arifa alitoboka poka dollars lisonga kekelea boma. Donda amegeuka donga lingiza matkata tu kwa ruta. Ubasa amesota nasikia squeeze ya ukwangamba chuma buzi. Come on man move, don't play with the gun kauta kikushoot. Bado na cruise na tom mission impossible kudai consume. Nasdai yekus, no no brali niambia last time alidoof. Mbele hakuna kitu naona mina my guns go back to our roots.
Ingisha don't put him wrong, ni mwagia di logics. Record like you hit him wrong, now you see ni erotic. Ingisha don't put him wrong, ni mwagia di logics. Record like you hit him wrong, now you see ni erotic. Last scenario nilimpia yoko sindanya casket this time na mpia kwa chum. Last scene nilimrodia dogo dogo kaki malimwaga kakrim dan ya dream. Gala dealer iligo contrabands ka dealer ikusu na deal kome kimia. Mana dealer mumpia back to back a blunt back shot tunataka kuna baka kistan. Ati brana de alidoof, I'm sure the only thing alidoofia ni mute. Ati brana de alidoof na deep down anajua hata ipate yo juice. Man's like codes, no no, natoko nita Kim Jong codes. Shogire shogire na mpia tuma strokes deep throat niki hit his own notes. Anadai kitu sick, anadai ni mkandake na stilettos kwa shtick. Ni flip your script, ni creep your dick, umwaga di nyanza kwa mtick. Anasima shit scoop but ina feel cabius, first shot ilibake me smooth. Maru factory cruise ina feel so hood ilibake me nijengia statue. Nataka kitu refu full length kapila, inye nafanya ni loose sense ka silver. Kitu ndecho full width ni katrila, body count ina pita ya Hitler. Mudos jam tika panda, wrong girl me trip just landa. Mute veva you stick kwa tip na watch a pip niki dish your meat.
Come on man move, don't play with the gun kauta kikushoot. Bado na cruise na tom mission impossible kudai consume. Nasdai yekus, no no brali niambia last time alidoof. Mbele hakuna kitu naona mina my guns to go back to our roots.
Ingisha don't put him wrong, ni mwagia di logics. Record like you hit him wrong, now you see me erotic. Ingisha don't put him wrong, ni mwagia di logics. Record like you hit him wrong.
Yo. Seti mnati, Banit mbele ya razi. 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 Yo. After mboka, satoni lidos njani kitafuna mogoka. Sina tambota, kibro jiulize ni aje yuta misota. Beatmaker libonda, squeeze na flow nikiandika na echo itoka. Ona sasa, ugame toka na ijoka kujaka na iro kuthokoma. Msape ni nani, walisha team up sai ya diganji wanaosha. Mtape ni askari atakushika, just for nothing akutishe soda. Akutishe stona, lafu obi wandike au kuwa soba. Anyway, soja kwa war, big up arme kulinda boda. Momo alitokwa hora, squeezy muzo za nawa ocha lodwa. Back to mattress from baroda, ndoko kidekodwa kora. Mocha ime chrome, dead bodies ngong langata imeshona. Mangata iliponwa plus red cross saisaidi mastona. In case ujajua, tuko Nigeria gidare. Haile mbaya ustens, aggregate kiwake. Mindo ule chizi unasikia ngako kwa iyo market. Karawali ni bamba, rayaka daimu wache. Seti mnati, Banit mbele ya razi. Yo. 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 Ukame, wameredzabe, saya na kumali. Inankumbusha Soviet farming, trespel driller, siyazi pige farming. Mandem dealer, madem killer, goat niki kuna nazi. Vitisho mbali, mchezo atutaki, sindo machaya kambadi. Atuogopi mnafik bloody, shida ni kauta ni steni ya shati. Atoboki traffic, mrazi umblenjwa, muna tukuna ndechu mbazi. Nilimban kafati, kumuinitiate kwa fagi, mtoto wa kibabi. Sule ambio kate riba zangu na wazazi. Rude boy nikiwa mdogo nilikuwa naguzisha mamanzi wa bigi kwa party. Tunanukia vyombo fresh from kogo na kipande. Kwani yako malotion marashi atimara na wasuka na kilami. Yuta litokwa nasikia saia na kumbanga ramis. Hapa uwezi ekwa venya unakamdo venya unaenda. Ukimblend pia utachekwa tukunye mefea urudi kalesa. Unajiona magera na hata ujabeba. Atiwe ni kadera na ujui kuendesha.
Whoa, 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 whoa. kwa kardinali
again.
Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Hata kani mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambaya na waza mbona kila kitu chako napenda. Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Hata kani mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambaya na waza mbona. Lakeside woman, Lakeside woman. Yo. Nikibai vodka, whisky ndo chesa. Kuna line flani munga na ndekurudia tena. Nina ndenga kwa VP, Rashid de chesa. Tindo line siezi kuwa mkooperative na tellers. Mresh ameoga na haringi. Naituangwa rasta misi na ya bingi. Coronavirus na siko China. Man nime come through with a simple night man. Ulinifanya ni thrive. Na kupenda kuka mawazo squeezy si rhyme. Nili kupenda sana by the way thanks. After kukua my partner in crime. Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Hata kani mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambaya na waza mbona kila kitu chako napenda. Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Hata kani mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambaya na waza mbona. Lakeside woman, Lakeside woman.
Mashallah. Girl, you always on my mind. You always on my mind. You are beautiful, smooth and kind. My hooky smile, you naka so fine.
Na mpenzi makerubi kaumbika. Na mejaza kama toli mwisho mwezi.
Ay, ay, ay. I hate and I love when you drive me crazy. Jeza chini mama wesi namble wesi rezi. Ananga maringo, ako kaloleni. Ata mpeleke city sadi si mchezi.
Wengine nda watupa kama taka ndani ya begi. Mami umenishana na mapenzi kama vegi.
Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Hata kani mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambaya na waza mbona kila kitu chako napenda. Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Hata kani mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambaya na waza mbona. Lakeside woman, Lakeside woman.
Mashallah. Girl, you always on my mind. You always on my mind. You are beautiful, smooth and kind. My hooky smile, you naka so fine.
Fezi makerubi kaumbika. Na mejaza kama troli mwisho ya mwezi.
Ay, ay, ay. I hate and I love when you drive me crazy. Jeza chini mama wesi namble wesi rezi. Ananga maringo, ako kaloleni. Ata mpeleke city study si mchezi.
Wengine nda watupa kama taka ndani ya begi.
Mami umenishana na mapenzi kama vegi.
Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Hata kani mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambaya na waza mbona kila kitu chako napenda. Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Hata kani mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambaya na waza mbona. Lakeside woman, Lakeside woman.
We got nothing to lose. Hizo cheni mtatu achia. Tukiwa jazia matatu. Mikono juu please. Usi make sudden moves. Ita press umwambia kuna kitu hapa itamekwa news. Karawa wali try kushika youth. Sema kwa chamgu. Mau mau part true. Ni vile tumetulia tu. Russia suits lakini I'm too shindy ku groove. I'm too shindy ku push. I'm too shindy ma 1-2. Sam na tu kasi look na kuingia karfu. Pasio duch umedunga na ni foreign si push. Hakuna kitu tamu kama kuget high kwa roof. Sayo keja imewaka na inagonga tu ma roots. Punctuate your sentence tuelewe chini unasema. Minika Elijah, minika Moses nikitembea kwa bush arena. E na kam kwa arena na njaza kimagera. Sauti ya miria makebe na play kwa debe na tena. Tumerudi tena ka second wave but only better. Please lucky like parafenelia za mavela. Mle na cheki reda tumerir tuko mareda. Yes I nati zinadunda kaza deda. Nrunda ndo si udunda zikirunda. Jeshi ya bunda washo si mesunda. Wili mdunga ungechanwa kina mtuva. Izo milinza kusunda sweta baki jome kulwa. Alfred Mutua likuliwe pia na Julius. Crime scene 15 one down rubia. Shut down shut up si uliambiwa tulia. Kushoto ya kahasho mbaka utanza kulia. Pasta likula kondo na mbegwe kwe migron. Liwambia sister lenda kombo skiza napenda kwe cock. Narjai condon mistakes zikiwa tatu in a row. Nas na George J bow down kwa mlami juya do. Mendo yo monkey kwa room.
Poto benga yo, nimetoka human zoo. Walini import juu ya kuflow. Top ranking kwa boots, alpha omega bro. Patia mtoto the truth, hata uneza mnyima do. Hang now juu ya do, kama suicide kwa rope. Power ineza fanya bro, ingi bro guto. Rap loud, vunja gate, inge industry na force. Towers lazima star fall, after all I know. On God, madhangu na pia motherfucking dosh. Tulidose backstreet, tukiwa mbachu juu ya makops. Nimechoka, baby girl please pan down top. Mim shifty, squeezy na waka round the clock. Ata using hard aja uneza kwa the unsung hero. Keep sang weo mbiwa mekava distance zero. Mehang uko maduya ama unataka reload. Si ulimeza 40% say unataka milo. Aliona che shilling saka kimbilia riad. Saia merudi nil anatudhigi dhadi mia. Ngumu atakulipa na uanga kwanza kulia. Tulifanya last year na this year tutairudia. Mantaka two thirds ndo atihali kwemeria. Nikona rude girl sioni things zikiwa better. Na kwa pidufla ama likula kasepa.
Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Muduru hakuna charge ya linyuria. Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Afande hapo nyuma pia alichaiwa mchuma. Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Pesa COVID ati aje usikiwa mekula. Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Dera shori ndo imetuma mwangi akatumwa.
Substance abuse 24 hours juu ya curfew. Tumechrome ndani ya buti ya whip ya mdabus. Tuko laid back tukisikia kina tabu. God aitwe God jo kidogo tuingie mbaru. Kila mtu anapiga show life sai IG. Suhu tuko Nairobi zopelekea YG. Niguash flani na nywele shaggy. It wasn't me. Minlipitia kwenu mkafeel kwa knowledge rabi. Nabi tangu 16 kwa beat. Kwa chief anaku P3 kwa hivyo anaku peace. Kwa street usijoke na si uneza bleed. Tuko D apo reli mole mia chini. Tunaichimbi anga usikia dimbaka kwa filter. Rende ya bila but weta kuingia bicham. Mdenge mfisa mahari nililipa. Saina kindangat kitu niliwai point 9.
Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Muduru hakuna charge ya linyuria. Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Afande hapo nyuma pia alichaiwa mchuma. Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Pesa COVID ati aje usikiwa mekula. Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Dera shori ndo imetuma mwangi akatumwa.
Tuko na joto, so man maintain total. Mangoto kwa mkono, kaflexi uto tutoto. Alienda kotko juu ya ngori ndogo. Master wakiza, usikia libambua kwa kotkot. Moshi kwa nozo, lati sina moral. Na nyim na kulana, ati oral. Sosi chokolo, pasishia mokoro. Ati ache kuwaza na punguze usoro. Freestyle aliganda kwa battle flani ya ondu. Hangover kumwaura uneza dhani gondu. Vijana piwewera na PC rain umotu. Roba alienda hera juu ya kusnatch notu tu. Marapa kasi si jipi ya tengi ya kotu. Atuoni jukafa mwaka na lipuanga sotu. Na Francis atuoli ya udhani watu wako showroom. Na roju na uliza wani dewa sani ya itoki.
Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Muduru hakuna charge ya linyuria. Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Afande hapo nyuma pia alichaiwa mchuma. Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Pesa COVID ati aje usikiwa mekula. Au kusikia rumors, au kusikia rumors. Dera shori ndo imetuma mwangi akatumwa.
Yo, sikia kwa nini kesho. Sikia kwa nini kesho. Yo, sikia. Don't trust stress kila morning jo nikia mka na akisha. Good morning Africa. Nili amka kabla jogo ijawika. Kwa ground tumeficha jumziki na jipa. Skizi look ni diripa mafans na mapicha. Rapo meranga na nikola ndai ficha. Don't trust stress kila morning jo nikia mka na akisha. Good morning Africa. Nili amka kabla jogo ijawika. Kwa ground tumeficha jumziki na jipa. Skizi look ni diripa mafans na mapicha. Adi rapo meranga na nkola die feature. Kila yu skizi ana die keja na dinga. Na dema hezi dinya dinya. Nmanza kubolo na nred na marigyo. Ngundo wati yangwa kadaini na ringa. Deli na shine kama mbling. This time nime come na slim. But nambli aki die smoke. Huku jotu na washa ma spliff. Mopiga maso nobody sees me. Spend your sorrows da 40 kiki. Nuka kwa cha bando always busy. Beat near Africa you know we drilling. Da by beam I'm a black man winning. Huku ni cross wezi go free with it. Love the line niko high cast. Ceiling, baini, expensive ka dollar to shield. Wana kompia drill, na zilengwa maflani. Si ukula gwethe wa ukula majani. Na mablo wezi ni achara ani. Awezi badilika juu ya ganji na mangi. Wana kompia drill, na zilengwa maflani.
ndani, sio kula gwethe wa kula majani. Na mapreze ni acharaani, hawezi badilika juu ya ganji na manzi.
4:20 AM nilidungiwa na Glenn, akaniambia mali imefika. Wake up, na stretch mkono nikitafuta kapienga. Na kabiti Afrika, kuonyesha madrila venye ni waleska wanyika. Tepu watekwa, Uncle Trench anaweza fanya ulale kwa siwa. Yo, isili ukikamvi bajo, utaingiwa tisa. Si believe gavai na madama use na the future. Atuski haya, so opportunity kikam tunagrab kwa makucha. Adija pama mefanya mayut Gaza, wanajiona maticha. Dungwa tenje, situlikuonya joto katene. Na kuachia dent, bigi sana kushinda ule empress wako wa vet. Mdila ntaka kuongeza rent, na unamina maboys tenda kwa mkwa tent. Tunaziset kuset, after all si unajua there's nothing at stake. Lines refu couple ya NBAs, nafanya di madrila watoke kwa realm. Manadrila, siku come games, in fact ukiniona try kubehave. Madila, so nechia sensei, nikifika hali ukua quest. Namba nane, kama sensei, mbaka Island so wameni rate.
Don't trust us, kila mwani jo nikiamka na akisha. Good morning Africa. Nili amka kabla jogo ijawika. Kwa ground tumeficha jumziki na jipa. Sikizi look ni diripa, mafans na mapicha. Rapo umeranga na nkola ndai feature. Aye. Don't trust us, kila mwani jo nikiamka na akisha. Good morning Africa. Nili amka kabla jogo ijawika. Kwa ground tumeficha jumziki na jipa. Sikizi look ni diripa, mafans na mapicha. Adi rapo umeranga na nkola ndai feature.
Yo, alizamua mwadho na alikuwa ni nanwa kato. Alikanyuma pema ingi mapema juni sato. Vijana wako jing jong wanasaka yao mapato. Beat ni ya ching na song wa uskini ya babako.
Alishutiwa kwa haga, shiti ya kendo ilimada. Shout out tunakada na madipe ote wa mawada. Alidai ya teko proud of me, ndo manali ni baya Prada jeans. Pardon me miss, kwanini vile sina Prado jeez.
Arifa kostenje na gomi ya kuchaiwa swapo inje. Sha, 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 sha. Na forms mpesa ngide. Check your fala, check your fala. Leo tadunda malwethe. Pige yote nje sim za kayole.
What do you see when you open your eyes? Up in the sky, when I'm falling we rise. Stuck on the line, kill it in five. I'm getting what's mine, don't believe in the hype.
Rodisha menje, kosana na director. Hepa na tenje, dungiwa na inspector.
Bambu wa runyenjes, ulifaya kiseska. Bebu wa kibenje, uliwaka ukatepwa.
Radisha menje, chikiwa lenje, tufala litekwa. Jia pupa na pepa, fala litekwa.
We want gold in our mouth, that's why we're out and about. We want gold in our mouth, that's why we're out and about.
Nusa majani kabla isani, tupa mabati baki na safi. Kula karani hakuna uradi, vuka na mali mwaki mwaki. Makali na ratish kwa ndai mdagi mdagi. Ulika mna mami kani, sayi yako wapi?
Kwa mixi said na tishu, uyo boy ni muwaga kwa na ishu. Tangu niache kumiss you, sende na dai baby I miss you. Kume likuwa na kumiss you, mrembo ebu excuse you. Kwanza mrembo wejitoe, act you, baby bless you.
Beef kitu gani, I still hang with the cheese. Wavy as so we're rocking the sea. I ran for the family, they do it for me. Now we're getting it big, for the family tree.
Yo, chunga sansei, abstenje, why, yeah. Obi yake ni kudingo tenje. Mwambia shut up. Ama natuma Mr. Sinde.
Rodisha menje, kosana na director. Hepa na tenje, dungiwa na inspector.
Bambu wa runyenjes, ulifaya kiseska. Bebu wa kibenje, uliwaka ukatepwa.
Radisha menje, chikiwa lenje, tufala litekwa. Ya pupa na pepa, fala litekwa.
We want gold in our mouth, that's why we're out and about. We want gold in our mouth, that's why we're out and about.
Niko na wasi amejipini vitu refu kutoka hip mpaka ni Galde mako stifa na daika setu waitingi sheti. Apo kwa garden na suka eve, kumba napenda sauti ya hisi. Situ chill. Bend your curtain, see venye na seem to be. Niko na wasi amejipin vitu refu kutoka hip mpaka ni. Girl dema kwa Stefan na daika se tu waitingishe iti. Apo kwa garden na suka eve kumbe napenda sauti ya his. Sit to chill. Bend your curtain, see venye na seem to be. Ulifinyo ka snitch, nigga sis, itlitha niwe ni G. Midday to ski, pale waitin mekwa nkigather streams. Sit na mwagika, nyim na drip, mkitrip tuna champ clean. Around saa tisa na zmelipuka, suicide kwa isili. Usikat trees, kama uplan kuplant shit. Excuse me miss, my name is Slim, na napenda yo slit. Najua ni six, lakini siyezi mind kuingia na wezo street. Still, tuingie D, tugote wa zing, tupewe G na jean. Uslete feelings bra, si udeal tu na logic. Na bichi upiga mbra, so I deal for robbing. Utapini wakwa iyo wall, ukimbleni short kasoni. Nairobi tuna drill na fuck hawa tuwaoni. Wrong jit na fiatua, tukifatua na magagula. Monski dripping steady, ukimpata msho na mtafta. Na rule vi heavy, niliuza Mazda, saini tractor. Niliuza Glock, kashkia shotgun. Niko na wasi amejipin vitu refu kutoka hip mpaka ni. Girl dema kwa Stefan na daika se, tu waitingishe iti. Apo kwa garden na suka eve, kumba napenda sauti ya his. Sit to chill, bend your curtain, see venye na seem to be. Niko na wasi amejipin vitu refu kutoka hip mpaka ni. Girl dema kwa Stefan na daika se, tu waitingishe iti. Apo kwa garden na suka eve, kumba napenda sauti ya his. Sit to chill, bend your curtain, see venye na seem to be. Wangapi wako on?
Wangapi?
Iyo ni urongo. Na siyezi perform, yo,
never.
Watwe jongo,
yeah.
Front ya Malboro bro na kumbe na uzanga koro. Mpatie mkono in case mnono adandie stoko. Mkoro wako worried, nasikia dayu patane na Saigon,
yeah.
Bygone si bygone, kwanza kauliko kia kanairo. Una mabeshte, wangapi wako watu kudaifo. Shape pigwa wembe, nka drop kila kitu kia Maiko. Mpe flying horse ukidai kumrusha,
yeah.
Saini four bado mbao, tuanze kuvuva. Tuko Singapore, vile macho tumeshusha. Siunga ramtumba, swali ni moja, jiulize mbona na wakunywa. Niko na wasi amejipin vitu refu kutoka hip mpaka ni. Girl dema kwa Stefan na daika se, tu waitingishe iti. Apo kwa garden na suka eve, kumbe napenda sauti ya his. Sit to chill, bend your curtain, see venye na seem to be. Niko na wasi amejipin vitu refu kutoka hip mpaka ni. Girl dema kwa Stefan na daika se, tu waitingishe iti. Apo kwa garden na suka eve, kumbe napenda sauti ya his. Sit to chill, bend your curtain, see venye na seem to be. Kaongeju ya do, nyuma yako kuna do. Amacha ama pro, kwe skill mini goat, yo, yo.
Kaongeju ya dope, shut up. Miderati ni shash na coke. Kaongeju ya glock, shut up. Kisi tetu na mango na coke.
Kaongeju ya do, nyuma yako kuna do. Amacha ama pro, kwe skill mini goat, yo, yo.
Kaongeju ya dope, shut up. Miderati ni shash na coke. Kaongeju ya glock, shut up. Kisi tetu na mango na cop.
Besides wa roro, sumu na uongo, pombe taku poison. Diji kwa mdomo, keeping it local, niko na kolo kwa mkono. Auna tab rambo, siadi u download up jamo ya mkopo. Metas na mambo, na itu wanga predator na kamu. Saturn limix drug zote, sandenka jona Kurt Cobain. Kenya tuko na sovereign, lakini sioni kata cha pombe. Tungechukua mangapi kombe, kasi KFF kupigana konde. Kompesi kukopi, most of us tunakuanga macho till morning. Make sure umekaridina, ndo kiaribika utaje mairidima. Ntaka beach house na steamer, beach na ukeep out kwa marima. Unakaa nikaujalikwa, mbono unakaa nikaujalikwa. Kaongeju ya do, nyuma yako kuna do. Amacha ama pro, kwe skill mini god, yo.
Kaongeju ya dope, shut up. Miderati ni shash na coke. Kaongeju ya glock, shut up. Kisi tetu na mango na coke.
Kaongeju ya dope, nyuma yako kuna dope. Amacha ama pro, kwe skill mini god, yo.
Kaongeju ya dope, shut up. Miderati ni shash na coke. Kaongeju ya glock, shut up. Kisi tetu na mango na coke. Kau bongi ya kuliet kumwatch. Nazuwasha kibichi na coach. Kwa ile chuo mia Glen na Ndoch. Maisha sweet, maisha posh. Najitahidi ni ishiko mosh. Ha ha ha. Badae ni wacheka gini na ghost. Nikuma shash, nikuma cock. Kingia ni mawalta lost. Lost. Fala li dead ya kustenje kwa post. Ni cost. Nigalisha ndo na glock na cop. Na cop. Alikata corporate. Ndateka kampa date. Six feet. Nisu mtime kwa the late. Kasi bangi na ganji. At negotiate. Concentrate. Mr. Boom.
Kaongeju ya do,
Nyuma yako kuna door. I'm a jama pro. Kwa skill mini god, yo.
Kongeji ya dope, shut up, shut up. Minerati ni shash na coke. Kongeji ya glock, shut up, shut up. Kisi tetu na mango na coke.
Kongeji ya door. Nyuma yako kuna door. I'm a jama pro. Kwa skill mini god, yo.
Kongeji ya dope, shut up, shut up. Minerati ni shash na coke. Kongeji ya glock, shut up, shut up. Kisi tetu na mango na coke.
Agent Satani, youth wa lingiza round umo two. Kudunga duzi nitapona ma three. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rome kwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Dunga agent Satani, youth wa lingiza round umo two. Kudunga duzi nitapona ma three. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rome kwa King Jong Un. Mpini, ndenga ni impromptu. Ndo ujue snitcha na haki kutadhoka. Morio, alificha white juni nyoka. Eta, yad kwa usa sita. Kupunguza sira miu mkuta. Yuji find ware kwa mrote wa mkora. Nando malusikuwa lingorota. Riswa, walikama na nguvu za giza wakaokotwa. Wakahita Mungu na Jesus waliokoka. Wasenge, walibeba mawe kwa fight wakatokwa. Wallet kwa toja. Maesa sukula ruwabe ruwabe. Walihema bribe tunamini katoboka. Manzesi Mungu na majabi. Okay, silikuwa blanda na bradheni kamochoka. Masenge, waliheba zabe. Hesi ya kashanda boy zaku kuwa mboka. Zadosh ni maimoji obosh. Nanifile unikali ya komboto. Aziad na senya. Na shuku wapa lazima nda genya. Nyonyo zimesimama dashboard plus kuna picha nitumia manzi na nisenye. Waswa kuleta upuzi wa ende inje. Saindo wa report hizo biashara ziko. Sagaza mtaji wa gorofa. Muzi ona full resolution HD. Secret agent MI6 warudi tuition. Muzi motonje kaniko riko sema nilipata missed call. Dunga agent Sultani. Youth walingiza round umo two. Kudunga duzi nitapona ma three. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rome kwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Dunga agent Sultani. Youth walingiza round umo two. Kudunga duzi nitapona ma three. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rome kwa King Jong Un.
Wapi?
Mpini ndenga ni impromptu.
Chogi elewi venye yo squad ilingia na kuna bomb detector. Waliotea mwere kwa safisha kama nuclear kakula vector. Sai kuna order mefika shoot to kill ni wa armed and dangerous. According to raya body za governor intel ya federal. Songa Joe Morio kuna exchange yo pandia nyando. Kopa nol moto na face madingo alikula na nando so. Sai uko kwa list ya tano na kwa mdomo za watika Saigon. YouTube cheza flat nayo tunakona adi kwa videos uploads. Crime si rahisi jo bro ako na ndenga na juku ikok. Ulipatu wa fiti freezing kumbe jo unanga kijiko. Ulingizo baridi na cops kama maiti melazo kwa njifu. Ausiki shit umekuwa binti ya the Danton kiziwi. 10 times uliambiwa na Fox ona sao na obe gravity force. Blame us ukapige report na ngoja kukusikia kwa gidi na ghost. Avoid your cop kwa unaweza. Kwanza kwa idol na naku form. Nilifanya dem yake nikamgeuza wifi yako kwa bed of roses.
Dunga agent Sultani. Youth walingiza round umo two. Kudunga duzi nitapona ma three. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rome kwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Dunga agent Sultani. Youth walingiza round umo two. Kudunga duzi nitapona ma three. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rome kwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu.
Alex Bar.
Ukitajwa utaitika kwa kotko. Hearing ya fort bro inasemekana ulipiga kotko. Si useda liruka kwa fourth floor. Aku daddy alisurvive raya ikampiga mango to. Ulingia na kombosho no. Nasikia umekuanga msoto no. Iyo ni moshi ya local no. Puff moja no. Ulingia na kombosho no. Nasikia umekuanga msoto no. Iyo ni moshi ya local no. Puff moja no. Front row kwa riot walidedi hata before revolution yanze. Some days to ballot naona MC endo mekuja kurezi umkazi. First time in public na mekuja kwa crush kaka mikaze. Kawezi driji pange na kauna ononeza ni rich kajikaze. Tuko na mafande ipande wanangoja kupata orders from sergeant. Gava yezi gawa mkate kauko laki wata kuachia mabakshish. Site koma mzinga mabale nikiongeza po ganja kalale. Mavete walizima po ngware after achome mamoshi za foreign.
Back then tukianzanga imziki ilikuwa 2D si na sisi. But then tunamanga na siblings ile nye ulikamilisha kamili. Mtoto amekuwa mtoro moroto na sikia ameanza kupandisha kamisi. Maisha ya mpini ubidi tukiwanga msoto avoid tu polisi. Ukitajote itika kwa kotko hearing ya fourth bro inasemeka na ulipiga koto. Si useda liruka kwa fourth floor. Aku daddy ali survive raya ikampiga mango to. Ulingia na kombosho no. Nasikia umekuanga msoto no. Iyo ni moshi ya loko no. Puff moja no. Ulingia na kombosho no. Nasikia umekuanga msoto no. Iyo ni moshi ya loko no. Puff moja no. Ruli ya mastona moja. The roller lazima patiwe the honors. Wezi kam kuchoma ngoja. Na iyo kerere we ni joker smoker. Tele mtuko matembe tunapepea mbele kama Johnny Zambere. Uspende buerere fika maibu usemu uluzi wa mkebe. Ndani ya moshogi na kimodongi tuambi utatoa motoi. Kata sile design after kukuibia tunakuambia sorry. Karatasi kihide tunaingia maili kwa shikabei ya jioni. Toto isa na walk too slowly bila pressure nikako makodin. Boarding si wingia na irori tunakuja na sira zote za ploti. Kwa bands kwa 40 nasikia kuna ngati ya lipere mbambogi. Missionaries walituona madogi wengine walituona matodhi. Walienda kwa mrogi kushika magondi. Next thing unasikia kwa koti. Ukitajote itika kwa kotko. Hearing ya fourth bro inasemeka na ulipiga koto. Si useda liruka kwa fourth floor. Aku daddy ali survive raya ikampiga mango to. Ulingia na kombosho no. Nasikia umekuanga msoto no. Iyo ni moshi ya loko no. Puff moja no. Ulingia na kombosho no. Nasikia umekuanga msoto no. Iyo ni moshi ya loko no. Puff moja no.